To wacho nang'o? Be useneno nyathi ma jaber kaka an? Ubro wuothe piny te, to ok ubi neno maromo koda.